Recro Meow. You know, rockin' with Jeremiah. KMP Records.
Kimachi.
You used to give me my hopes. Nanje wanizi aneka. You used to give me my high hopes. Manje wanisi aneka. So everything was fake. Your love, your kissing, your touch was fake. Wanisi aneka. So everything was fake. Your love, your kissing, your touch was fake. Wanisi.
Si we fonse veze fake. Love for my kiss unani pasa yeze fake. Kumutima kunitu wa mapisi ngati cake. Pa fest weze tight all of Windows veze bestie. No kuzi wa maplani weze nayo. Fonse ni namvila ungo date na yo. Mauwa na kamba na yao na wa mayonezo. Wona monga baku zonda chape wa mayo. Nasiwa manje wae yezo chidwa na lobola. Kakumo kana ring nina vala kana ola. Usiku ni cheze langati na adiafuola. Kufunza na mulungu nipate nina soba. Ndafya chikonko cheni mvela chini baba. Sembe chili ize na dem ninga bweze. Kuma dezi ya kumbuyo ma promise popanga. Ninga fucking zelu pa vintu pewa chita. No titu mau kumutima tuani chita.
So everything was fake. Your love, your kissing, your touch was fake. Wanisi aneka, na na. So everything was fake. Your love, your kissing, your touch was fake. Wanisi aneka, na na. So everything was fake. Your love, your kissing, your touch was fake. Wanisi aneka, na na.
Fonse, tina panga wavipuanya. Niza konda bwanji na mutima we wapuanya. Kaleza veni mvela cha wama na kuvana. Mebi ni pumule kapena ni kavana. Wase veni pesa bali monga kumizia. Mubabwela chape wino badi fast ikunisia. Weni penda ni forever pa last ya niliza. Nintoka payeka aniluma nofuliza. Lafu kumupasa kanshi eze pasa vei. Kuti anisie pa bagai bali teni. Story ni namvela ana mimba ya rival. Kaya ni zankala ni ngondo survival. Olo ni nakosa itoteve chani baba. Mutu wafasa na mumenso mazula. Misozi na zebe zitika siziyuma. Waisu na kane madezi okufuna.
Mama warn me about you. You I didn't listen. Mama warn me about you. You sina bele.
Anje mutimo li. Chima ni kanga, chima ni baba ne.
Apani kangiwe na kukamba ne.
Chifu kwa chamboza yako.
You used to give me my heart.